di Beatriz. Kutoka namba 8, Fastlock ndio studio, Kenny Rush baba yao. Ha, how's it? Tumekuja take over, yeah.
Marafiki wanafiki ni waso mina make do wanatua hongo nisifike bongo fake friends why lie make ends wakiponga mina songa wakiteta mina leta nkiwa chi siwaoni wanyonya kakupe naish life yangu awantishi awanlishi na wakil na success siwa mind data awapendi kuniona nikisonga mbele na waprove wrong wananvuta chini pado na inuka wana pretend siku za weekend tuna spend kila day step ahead wanabodha ka fedha na change ka weather
Marafiki, wanafiki, yeah, oh Marafiki, awapeni kutuona tukisonga Ni threes, umekuja kukomesha Kila step, tukimove, wanateta Aye, marafiki, au haote ni wanafiki Awapeni kutuona tukingara Ni threes, umekuja na ubaya Aye.
Marafiki, wanafiki, wapendi kuniona nikiendelea wanachuki Wanasema sita miki tete mini lazy Poleni sana cause no one can stop me As a meme in high ya kiwalai wanani hate you Mini na kipaji kuhang na watihaji ndo mambo mi wasitaki Reason why I live my life with no regrets That's why wakini saka hata hawaezi ni get You washani forget after kuwa show the gate Ya ku get paid but me na washo daily Kwa hii industry manze choho izi nyeka chini Thank God for my life that's why mko juu Hata mfanye nini kwani mindo yule boy na represent me trip toka kibira namba 8 yeah
marafiki wanafiki yeah oh marafiki awapeni kutuona tukisonga me trip tumekuja kukomesha kila step tukimove wana teta
Wanafiki hao wenye walinyesha madhara Wakanisa hao lakini wanilishi wanitishi Daily sikazani na ubishi Hey footstep zangu za success Daily wanataka lamba chuki ndani ya mioyo Bado inatamba kama size 8 Bado mina wapa vidonge ndiyo daily we Tuone na ndiyo mnyonge B3 Tumekuja wakilisha namba 8 ndiyo kambi Bado si tunatokitambi hey, Wanazidi konda mina zitu Nona nazidi pokea baraka kutoka Kwa maulana walisema sitafika ni Young Sharo kutoka namba 8 Bado na wakilisha Kilisha mingyo top chef hao ni ubishi Kila siku andesha kwa mdomo Kaya mi bado ni napiga tizi Bado ni napiga majukumu Marafiki wanafiki wenye chukia
Marafiki wanafiki yeah oh Marafiki awapeni kutuona tukisonga Mitris umekuja kukomesha Kila step tukimove wanateta